Sebenzondela ubala mina ngiyaziphandela noma ngizama ukubeka isingetafulene steady bangithikilela phansi ey sebengizondela ubala mina ngiyaziphandela noma ngizama ukubeka isingetafulene steady bangithikilela phansi ey sebengizondela ubala mina ngiyaziphandela noma ngizama ukubeka isingetafulene steady bangithikilela phansi yeah. Ngenkosini ngaba ngikhulana phela mina sebengizondela ubala we emhlabeni mina ngiyaziphandela noma kunzima umama wangitshela into eyodwa wathi ngazinaki izinto zomhlaba wathi mfana nathi qinisele uguqe phansi ngedolo mina ngiyohleli ngimlalela umama sebengizondela ubala mina ngiyaziphandela noma ngizama ukubeka isingetafulene steady bangithikilela phansi ey sebengizondela ubala mina ngiyaziphandela noma ngizama ukubeka isingetafulene steady bangithikilela phansi ey sebengizondela ubala mina ngiyaziphandela noma ngizama ukubeka isingetafulene
every day and hour, think about my dreams. Bunge ngikubona kuphela emoyeni, yeah. I think my mama will see me, I'm hustling so hard. Every day I'm praying, every day I'm praying. Ukuthi uNkulunkulu angikhanyisele nami ngikwazi ukuya phambili. Ngibe nempumelelo eya phambili. Noma kunzima ngizophusha ngiphandele isasa lami. Kuze kulungile.